anatingisha sitingishiki, nimengangania siti isi azifichiki, kipenda roo na kula tanyama mbichi. Mapenzi anashika gangangari, mapenzi ana nguvu ya hatari, moto wa kuotea mbali, isha habari, nimesha zima gari. Waloshika mabango wameingia mitini, nakutana na madongo ya chini chini, wanaulizana napagana nini. Weunga unga mitambo miniko hewani, mambo yanaendaga na fani, funga virago ya job izani, bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga, nauliza majibu. Kupata heshima unachimba dimu, ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha akili uliko asima, wezi ukakutanisha milima, tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombe unataka kuzima, weka ushindani fine, me I don't mind. Nauza sura mtani, people don't buy, and you know what, sema bye bye. Aukai, disco limeingia masai, achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia. Unashanga mata, biashara hailipi unakata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down. Macho juu, macho chini chini, vipi umepoteza discipline? Tachekesha kama Mr. Bean. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uwe uchizi umekuanza lini? Au umefata mambo ya mjini? Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza rerini. Achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia, achia njia, achia achia njia. Yeah.